safi.com.
Eti dada unatako kubwa alafu livalie chupi,
sio unyama.
Nikute bange zangu alafu nisitembee uchi,
sio unyama.
Nianze kudanga nisiende Uturuki,
sio unyama.
Unajita malaya alafu una virusi,
sio unyama.
Unajita bonzi alafu unagiza moja moja,
sio unyama.
Eti mwakishua mwona unabanda boda boda
nyoko.
Twende klabu alafu wagize soda,
sio unyama.
Makabaka utotoni ukubwani ukigeuka shoga. Sawa unasabu pajipia ndo sauti uweke mia,
sio unyama.
Kupata vichenji kidame unatubimbia,
sio unyama.
Sio unyama na kutongoza mkata, sio unyama kufufu umezumata, sio unyama na kutongoza mkata.